Ebiseera byange byemmaze nga ngoba nsi njigiddemu ebirungi bingi.
Kyokka newankubadde nga nnyumya ebirungi mu lugendo, waliwo ebinkaabizza nabyo sitenda. Mu lugendo lw'embagambo olw'ensi olutukooya, mulimu ensonga y'amabanja amazito agatutuuba. Ebibadde tisa mu biroto byange birigenda, kaka b'amabanja bano balandirodi bwalijja Yesu, olwo nibakabejja ng'olwo ntuseka. Olugendo olulyo olujja lwesunga, Yesu lwalikomawo okubira twaleka. Ebibadde tisa mu biroto byange birigenda, kaka b'amabanja bano balandirodi bwalijja Yesu, olwo nibakabejja ng'olwo Setaani afa.
Obulamu bwange bubaddewo nga ndi wansi, nga ne mu kulya sirina buwangwa,
nga ndi ebituukiridde n'ebigaanibwa abaana ba Katonda. Kizudde gye mbeeyukidde naswalukadda, nga bwe mpeta gye baakutunda omwenge ne baakusunda. Waliwo abambudaabuda abawagane neepikanga, ng'olwo nnwanyisa stress kumbe baabaane bempa bansasula twakoowa. Olugendo olulyo olujja lwesunga, Yesu lwalikomawo okubira twaleka. Ebibadde tisa mu biroto byange birigenda, kaka b'amabanja bano balandirodi bwalijja Yesu, olwo nibakabejja ng'olwo ntuseka. Olugendo olulyo olujja lwesunga, Yesu lwalikomawo okubira twaleka. Ebibadde tisa mu biroto byange birigenda, kaka b'amabanja bano balandirodi bwalijja Yesu, olwo nibakabejja ng'olwo Setaani afa. Temerako ebitaka netumufebya, kino ekiseera kyekyo okunoonya Yesu nange yenkubuulira byebyo. Olugendo olulyo olujja lwesunga, Yesu lwalikomawo okubira twaleka. Ebibadde tisa mu biroto byange birigenda, kaka b'amabanja bano balandirodi bwalijja Yesu, olwo nibakabejja ng'olwo ntuseka. Olugendo olulyo olujja lwesunga, Yesu lwalikomawo okubira twaleka. Ebibadde tisa mu biroto byange birigenda,